Que le Seigneur soit loué et remercié pour le privilège que nous avons ici pour adorer, pour être béni à nouveau et pour entendre la parole du Seigneur.
No kugira ngo twumve ijambo ry'umwami.
Où l'on ne pourra plus l'entendre.
Hazabaho igihe.
Et alors les gens voyageront encore plus loin.
Abantu atazaba ishobora kuryumva.
Aujourd'hui.
Abantu icyo gihe bagakora bazakora ingendo ndende kuruta uko babikora kuva ku mpera imwe bakagera ku yindi barishaka. Umuhanuzi Yosea avuga ko batazaribona. Ni Amosi 7:12. Uyu munsi
irahari.
Umuntu wese wemera kubonwa n'Imana ashobora kuribona. Ijambo ry'Imana ntabwo riri ahantu ahariho hose. Ijambo ry'Imana riri aho Imana ubwayo ivuga. Aho Imana ubwayo ituvugishiriza mu ijambo ryayo. Dufite imbere yacu iminsi, umunsi wihariye tuzi nk'umunsi wa Pasika. Kandi mfite ku mutima kubabwira yuko uwo munsi tuwizihiza mu buryo bwihariye, mu buryo budasanzwe, turi mu masengesho imbere y'Umwami. Kandi ntabwo tuba dusenga gusa, ahubwo turizera. Twizera icyo dusaba, icyo dusengera, ko Imana ibiduha. Isengesho ritarimo kwizera ko Imana ikora ibyo usaba ntacyo rimara, aba ari uguta umwanya. Ushaka kuza ku Mana aba agomba kwizera ko iriho, aba agomba kwizera ko izagororera uza kuri yo, kandi ko azahabwa icyo asaba. Mfite ku mutima ko Umwami ahabwa yibonera ibyo akwiriye, agera ku ntego ye mu buryo butigeze kubaho. Ibiva bituruka ku mwanzi byose bikwiriye guhanagurwa, gukurwaho. Ibituruka ku Mana akaba ari byo bibona umwanya, bikabona umwanya wose muri twe. Twumvise amagambo y'Imana y'uburyo bwose menshi, kandi uko niko twafashe inshingano zikomeye cyane. Igihe nari nicaye hariya cyanje mu iki gitekerezo, mu maso
train de trier.
Abantu bahora baza
pourquoi ces
batoranya bihitiramo ibyo bashaka, nibaza ikibazo cyose, kuki abo bantu bahisemo kuba muri uwo mwanya, kuki bahita gukora ibyo ngibyo, kuki batajya ku byuma bisya byinshi bitandukanye, kuki batajya kureba abavugabutumwa bo mu madini yose n'ibibaho mu isi byose, kuki uyu murimo wonyine ariwo biziritseho? Iki nicyo kibazo, iki nicyo kibazo cyaje. Ariko bene data, iki kibazo
la pensée m'est venue.
Igisubizo haje igisubizo cyoroheje, cyoroshye cyane. Iki gitekerezo nti abantu bose bashobora kubwiriza kuri Mose bakavuga ngo Imana yaramubonekeye, Imana ikora ibi n'ibi, yamwerekeye mu nkingi y'umuriro ikora ibi n'ibi. Ariko muneko Imana yari ifitiye umuntu utari umuntu uvuga ngo
même Dieu.
Ngo Imana ngo yabonekeye Mose ahubwo yashaka guhamya ati ya iyo mana ni nako nange yambonekeye niko nange yanyiyeretse. Iryo niryo tandukaniro rikomeye erije kuri ibyo byose.
Et a été mandaté et ensuite
combien de quoi qu'on dit mana muhamagaye ika mutuma ndetse akaba haravuzwe
un homme du 20e siècle
ni ibintu byinshi kuri iyo ngingo ariko noneho mu gahe gato gusa mu kanya gato umugabo muri iki kinyejana cya 20 akaba ashobora kuvuga ngo
et m'a révélé sa parole et sa volonté.
Imana yarambonekeye imenyesha ubushake bwayo icyo gihe ibintu bihita bihinduka rwose. Icyo gihe rero ntabwo aba ari ibitekerezo wafata ukabizana mu gihe cya none gusa ahubwo usanga ijambo ry'Imana ry'ibihe byose rimurikirwa. Aho ngaho ni itandukaniro riri ni iryo tandukaniro hagati n'abavugabutumwa bose n'abandi bose. Aho niho ari itandukaniro ibyo bakora n'iby'Imana yakoze ubwayo muri iki gihe mu gihe cy'umwami abanditsi bose bashaka kuvuga ibya Yesaya bakavuga iby'abahanuzi bakabaha ubusobanuro bwabo bwite ariko ni nako muri icyo gihe umuntu watumwe n'Imana yabonetse ntabwo yasobanuye ahubwo ubwe yari igice yari mu bagize ibyo Imana yakoze. Iryo ni ryo tandukaniro rikomeye cyane. Ntabwo itandukaniro ryari uko batari bafite amakanzu maremare suko batari
la synagogue
bavuye batazaga mu sinagogi cyangwa se ngo uruhu rw'ingamiya. Oya, itandukaniro ryari muko Imana ubwayo yaramutumye ariryo harimo ubushake bw'Imana bwaburi gusohorera hagati y'ubwoko bw'Imana. Mbese niryo tandukaniro rimeze n'ubungubu. Mbese ni ugushyiraho
quel est son niveau d'éducation
ibipimirwaho ngo umuntu yambaye ate yize amashuri angana gute ibindi bimeze nk'ibyo cyangwa se ahubwo twari dukwiriye gupimisha ibipimo by'Imana mu bwami bw'Imana. Kandi icyo nicyo gikenewe mu bwami bw'Imana birasaba ko dushyiraho ibipimo by'Imana kandi twemera yuko tubona yuko inzira z'Imana igihe cyose ziroroheje kandi rizanira abari muri iyo nzira bose ibyo Imana ishaka kubaha. Nicyo gituma niba twara komeye ku ijambo ry'Imana muri iki gihe ntabwo ari ukubera ko hariho umuntu waje ahubwo ni ukubera ko umwami Imana kubera ko umwami Imana yavuze kandi kubera ko ubwo bukozi ari Imana yabushyizeho ari Imana yabutumye twabonye yuko twayobowe mu ijambo bitari ibiganiro ku bumenyi bw'ibintu by'uburyo runaka bitandukanye ahubwo guhishurirwa ijambo ry'Imana guhishurirwa ubwiru bwayo ubushake bwe bwaragaye bwarahishuwe kandi dushobora gusenga n'umutima wacu wose tuvuga tuti ubushake bwawe bube mu isi nk'uko buba mu ijuru. Igihe ntekereje kuri ibyo bintu byose nshimira Imana mu mutima wanjye nshimira Imana yuko hagati muri ayo majwi yose Imana yumvikanishije ijwi ryayo ryumvikana ry'ijambo ryayo n'umwuka wayo, kandi ab'Imana bose bazaryumva, kuko niko byanditswe ngo bazamenya yuko atari umuntu wagaragaje ubumenyi bwe, si umuntu waje azanye inyigisho ze, ahubwo ko twese twigishijwe n'Imana, kandi ubumenyi bwa Yesu Kristo bwatujeho imbere y'Imana, kandi ko bikwiriye twabihishuriwe, twabimurikiwe. Muzi inzira z'Imana. Uyu munsi nazanye ikibwirizwa navuzeho ejo nimugoroba, twashoboraga kwinjira muri buri gitekerezo cyose kirimo hano, hano muri Zaburi 118, buri murongo wose ufite ikintu utubwira. Harimo n'umurongo wa 24 Zaburi 118. Uyu ni wo munsi Uwiteka yaremye, turawishimiramo, turawunezererwamo.
L'on lisait le verset précédent.
Usomye 22 ubanziriza uwo umurongo wa 22 n'umurongo wa 23, twakwibaza ngo mbese iki ni iki cyo kutunezeza hano. Ndabasomera iyo mirongo ibiri. Ibuye abubatsi banze ni ryo ryahindutse irikomeza imfuruka. Umurongo wa 23, ibyo byavuye ku Uwiteka kandi ni ibitangaza mu maso yacu. Nimwumve igisakuzo ku myumvire y'abantu. Abubatsi banze ibuye rikomeza imfuruka, ariko bubakanye umwete badafite ibuye rikomeza imfuruka. None ku murongo wa 24 aravuga ngo dore uyu ni wo munsi Uwiteka yaremye, turawishimiramo, tunezererwe. Tunezererwe iki? Tunezezwe nuko abubatsi banze ibuye rikomeza imfuruka. Oya, tunezezwe nuko hariho abatari muri ba bubatsi, ahubwo beteranijwe ngo bahinduke iryo torero ry'umwami. Abo ibuye rikomeza imfuruka ryababereye iry'igiciro cyinshi, ndetse nabo ubwabo bubakanwa hamwe ngo bubake inzu y'Imana. Bateranywa hamwe bakubaka ngo bubake inzu y'Imana, kandi birasaba kubibona. Umuntu utarakinguwe ubwenge ubisomye gutya gusa ntibyumvikana ngo ibuye rikomeza imfuruka. Abubatsi banze ryahindutse ikomeza imfuruka, ibyo byavuye ku Uwiteka kandi nibitangaza mu maso yacu. Uyu ni wo munsi Uwiteka yaremye, turawishimiramo, turawunezerwa. Mu dutere akaruru. Umurongo wa 25, Uwiteka turakwinginze udukize. Uwiteka turakwinginze uduhe kugubwa neza, ngo cyangwa se mwamukore ku buryo ibyo bikunda bihirwa bigenda neza. Hahirwa uje mu izina ry'Uwiteka, turabasabiriye umugisha mu nzu y'Uwiteka. Ibi bintu byose ni iby'igiciro cyinshi, birahebuje, kandi ni nabyo tubona muri iki gihe. Abari bari mu nyubako bari kubaka, barubaka, bakubaka, buri umwe wese afite impamvu ye. Umwe afite idini rye, undi afite iteraniro rye, undi afite paruwasi ye, undi afite ishyirahamwe ryawo, abandi ubumwe bw'amadini. Aho akagozi kaberekeza hose, umugozi uberekeza hose, barubaka ariko uwiteka mwami wacu aravuga gusa ngo zubaka itorero ryanjye kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora. Uwiteka yagennye abantu zibe kugira ngo bahishure ijambo ryayo mu isi, bamenyeshe batyo ubushake bwayo butaraba. Yatoranyije yagennye intumwa ngo zitware zihishure ubushake bw'Imana, ariko gucungurwa kw'itorero, guhamagarirwa gusohoka kw'itorero, kubakwa kw'itorero, gutunganywa kw'itorero, kuzamurwa kw'itorero, ibintu byose bireba itorero. Umwami niwe wabyibikiye, niwe ubikora ubwe. Ntawe waricunguye, ntawe waryubatse, ntawe uzarigarura, ntawe uzarizamura. Uwiteka ubwe niwe uzakora ibyo, kandi ibyo turabishimira Imana, turashimira Imana. Abahanuzi bose, intumwa zose, nabo ubwabo bategereza ko icyo gihe gisohora, igihe Imana yagennye ku bwa byose, harimo n'igihe ubwo itorero rya Yesu Kristo rizazamurwa mu rugo. Nuko rero umwami ntabwo avuga ngo Petero uzubake itorero ryanjye, akavuze ati Pawulo uzubake itorero ryanjye, ahubwo aravuga ati njyewe nzubaka itorero ryanjye. Kandi amarembo y'ikuzimu ntabwo azarishobora, azashobora itorero ryanjye. Uyu munsi abantu barubaka, ariko bubaka amatorero yabo bwite. Rero ntabwo dushobora guhagarara imbere y'Imana keretse twemeye ubwacu, tukinjizwa mu mugambi w'Imana, tukinjizwa mu nyubako y'Imana. Kandi ibyo bishoboka igihe tumenye muri iki gihe cyacu ibyo Imana iri gukora bihuye n'ubushake bwayo. Imana ntabwo izigera na rimwe ikora itandukanye n'ijambo ryayo. Igihe cyose Imana izibuka ijambo ryayo n'amasezerano yayo. Uyu murongo nawo wa Zaburi 118, 27. Uwiteka ni imbaraga, Uwiteka ni Imana y'imbaraga ituvushirije umucyo. Haleluya, Imana imaze. Uwiteka ni Imana y'imbaraga kandi iduhaye umucyo, kandi ntabwo itanga umucyo gusa. Mbese byamara iki ibaye yarahaye abantu ibihumbi umucyo, ariko wowe ntiwuguhe, nanjye ntiwuhume, twe ntiwuduhe. Hano ngo ituvushirije, iduhaye umucyo. Aha naho harimo igitekerezo gihebuje kivugwa muri ibyo ku murongo wa mbere ngo imbabazi ze zihoraho iteka ryose. N'umurongo ukurikiyeho nanone ku murongo wa kabiri ati imbabazi ze zihoraho iteka ryose. N'umurongo ukurikiyeho mirongo itatu ibanza, imbabazi ubuntu bw'Imana buhoraho iteka ryose. Ubwo buntu buhoraho bw'Imana buragaragazwa. Imana yacu irakiranuka, izasohoza ibyo yagambiriye gukora. Nuko rero iki kibwirizwa cya mwene Data Branham turagisobanukirwa neza, kandi icyo nicyo cya mbere nifuza nifuriza, hanyuma na bene Data n'abashiki banjye bose, iki cya kibwirizwa cyitwa ngo kuki utabaza vuga
ce qui est dit ici.
Ibivugwa hano twese tubyitayeho tukabika ku mutima. Natwe rero twavuga ngo Mana dufashe twere kujya dusengera ibyo twamaze guhabwa biri mu bigize
ici David
umurimo w'Imana no gutuma kwayo. Hano Mose aravuga, Yesu aravugwa, Samusoni akavugwa, hano havugwa urutonde mu byavuzwe. Mureke nsome hano mu kibwirizwa ngo Yesuwa yasizwe kugira ngo ahindure igihugu kubwe no kubw'ubwoko bw'Imana. Yesuwa aho ngaho harimo igitekerezo gihebuje rwose
L'heure de Dieu avait sonné. Il n'y avait plus rien d'autre à faire.
Manizimana yari kumwe n'ubwoko bw'Imana igihe cy'Imana cyari kigeze nta kindi cyari gisigaye kitari icyo gusohoza mu kwizera ibyo Imana yasezeranije ari byo kwinjira mu gihugu no kugihindura nuko David kigarurira kuri David nawe
un moment non Nathan le prophète n'a-t-il pas dit gato, un jour à David
abgo, Nathan, alors que David bese, le roi ouen, était David, assis David, il a dit wasizge, yari yicaye,
fait tout
akamubwira ati ce qui ukore, est byose biri mu mutima wawe nkuko biri mu mutima wawe kuko Imana iri hamwe nawe ingoma za mbere 17:2 David yari asizwe n'Imana rero hanyuma turebye
après l'onction la fuite a commencé toute la catastrophe a commencé à s'abattre sur lui
amaze gusigwa yahise atangira guhunga ibibazo byahise bimutera areba umudugudu arira maze anyura mu nzira iyo umuntu uwo ari we wese yakwibaza ikibazo gifite ishingiro ati mbese ibi ni byo gusengwa iyo aza kuba koko yarasizwe iyo aza kuba yaratowe ntabwo yari kuza guhunga ntabwo ibi byose byari kumushyikira umwe muri bo yamuciye mu maso mwese inkuru murayizi nubwo yari yarasizwe ariko mu mutima we yari azi ngo hanyuma y'ibigeragezo byose hanyuma y'inzira zinyuraho amanuka zose amaherezo Imana igera ku byo ishaka igera ku byo igambiriye kandi nizera ko twese nka buri muntu ku giti cye twese nk'itorero turabizi nyuma y'ibigeragezo byose nyuma yo kubinesha nyuma yo kumenya yo kugundira ijambo ry'Imana mu mutima wacu ijambo twahawe natwe tuzabona intsinzi y'Imana kubya Yesuwa turabwirwa ngo ntabwo yituye hasi yubamye avuga ati mana ndakora iki urashaka ko nkora iki yaravuze yari afite icyifuzo aravuga ati zuba hagarara ntabwo yateje akaruru ntabwo yavugije akaruru aboroga ahubwo yarategetse ati wazuba hagarara ibyo byari yari mu nzira y'Imana ari hamwe n'ubwoko bw'Imana hari ikintu cyagombaga kuba izuba ryari riri kurenga umwijima wari kuza maze urugamba rukaba rutararangira yari agikeneye umucyo yari akeneye n'umwanya kugira ngo intambara ayirangize ayinesheje bakundwa izuba ry'ubuntu rigiye kurenga ijoro riraje ryarinda umwami wacu avuga ati icyo gihe ntawe uzabasha gukora Imana iturinde izuba ryo gukiranuka riturasire kugeza ubwo intambara tuyirangije intsinzi ikabonekera ikaza ku bwoko bw'Imana bwose nk'uko byari bimeze mu gihe cya Yosuwa icyo gihe izuba riguma hamwe ritanyeganyega igihe cyose ubwoko bw'Imana buri kwegera imbere mbese byatumarira iki izuba ngo rigende cyangwa se isi iwe yikaraga njye ntacyo bimbwiye ariko ikiriho dukwiriye gukomeza imbere mbese byamara iki ibintu byose bibaye bizenguruka bigenda twebwe tukaba tuguma hamwe kiriya gihe izuba ryarahagaze ubwoko bw'Imana burakomeza buragenda natwe dukeneye ibyo uyu munsi kugubuntu bw'Imana yacu tumenye yuko turi mu nzira y'Imana kandi umwami ari hamwe natwe kuko twitondera ijambo rye tukarikomeraho Samson ni uvugwa hano
nawe
avugwa hano Samson wari warasizwe agashyirwaho n'Imana wari warahawe impano y'imbaraga araza yari yaragenewe yaratoranirijwe gusenya ishyanga ry'Abafilisitiya. Icyo yari yararemewe nicyo yari yaratorewe n'Imana. Nuko umunsi umwe,
pardon, je voudrais dire exactement,
munyihanganire, nashaka gusoma hano rwose mu kibwirizwa.
Je vais lire
attentivement.
Si une page ne soit pas bien classée, on ne s'en rend compte qu'en lisant.
Oui, c'est tout à fait. Manza arur papuru terimu mwanya warwo neza munabibona asoma.
Et toujours vérifier
de manière à ce que cela byose bibanza kugenzurwa kugira ngo utasanga ubuze icyo ikiri kuvugwa ku papuru rukurikiyeho. Mumbabarire rwose.
Il a pris une mâchoire d'âne.
Mu by'ukuri yafashe
Filistin
umusaya w'ingamiya w'ifarashi awikisha
Filistiya igihumbi.
Umuntu afashe umusaya w'indogobe akawukubita inshuro imwe, akawukubita inshuro ya kabiri.
Et à l'époque, parce que
umusaya uhita ushwanyuka ntago yakwica abantu igihumbi, ariko kiriya gihe Imana yari kumwe nawe kubera ko Imana yari yamuhaye inshingano, ko Imana yari yamuhamagaye. Yafashe uwo musaya rwasaya rw'indogobe rukwita Filisitiya igihumbi. Hano haravuga kuri Yosuwa, Yosuwa yari azi ko azahindura igihugu byari byarahamirijwe. Ijambo ry'Imana ryarabisezeranyaga, umwuka wera wari uri aho ngaho ngo ubihamirize. Yari mu nzira ye, ntacyashoboraga kumwitambika mu nzira. Noneho nimurebe
rappel mercredi soir
imwe kwibutsa kwa gatatu nimugoroba igihe twavugaga ibiri muri Luka igice cya 10 ko babandi 70 bagarutse bakanezezwa nuko umwami yari kumwe nabo.
Le Seigneur dit là-bas rien ne pourra
kabafasha. Umwami aho yarabwiye ati nta kizabagira nabi, Luka 10:19. Hano turabwirwa ngo yarasizwe, yasigiwe umurimo, nta kintu kizabagirira nabi. Oya, habe na kimwe. Haleluya. Niba turi mu nzira y'Imana, umwami akaba ari kumwe natwe, icyo ari cyo cyose cyaza, ikigeragezo cy'uburyo bwose uko cyaba kimeze kose, nubwo muri ako kanya hari igihe wibwira yuko hacitse igikuba, kandi mwene data Rusi yabivuzeho ku bijyanye no kubambwa. Urebeye inyuma, ibintu byose byagaragaraga mu buryo butandukanye. Urebeye inyuma ugira ngo byarangiye, yabambwe mu kimwaro gikomeye, gutukwa ku buryo bwose, ibintu byose byari byanyeganyije. Hariho abanditsi, abafarisayo, ubwoko bwose, abanyamahanga, ibintu byose byarahindaga, ibintu byose byaranyeganyegaga. Umwe gusa niwe wari utuje, uwo ni umwami wacu. Mbese abigishwa biyumvaga bate babonye umwami wabo, umwigisha wabo abambwa atorwa n'imisumari agaragara nk'udafite imbaraga ku musaraba? Bari baraho abigishwa, bo bari bamugiranye igishyika n'ishyaka, bamukurikiye igihe kirenga imyaka itatu, bari barasize ibintu byose, none babona umwami wabo
et ceci et cela.
Ils avaient dû endurer beaucoup de choses. Bakamutuka ibintu byinshi bitandukanye.
L'heure de la puissance des ténèbres arrivèrent.
Icyo gihe
et tout.
Igihe cy'umwijima, baraga z'umwijima kiragera, ibintu byose birangirika. Ibyanditswe biravuga ngo abigishwa baratatanye.
Petero distance eut aussi très chaud.
Waru uhagaze kure
mudi en disant
yumva arashyushye cyane. Biramurenze. Agera havuga ati ntabwo urya mugabo muzi ibi byose uyu munsi turabisoma ariko se dushobora kwishyira mu mwanya w'ibyari biri kuba mu byari biri kuba hariya mu gihe cya mu minsi ya nyuma mbere yo kubambwa mbese hari umuntu wari ukiryama hari umuntu wari ushoboye kuryama ibintu byose byari byahindanye nta kigihagaze ikuzimu hose hari hahagurutse isi yose yanyeganyeze byasaga nk'aho imana yacecetse idatabara bari kumuseka bati yafashije abandi ntabwo ashoboye kwifasha ubwe niba ari wowe koko manuka ku musaraba n'andi magambo nk'ayo niki cyabaye
ont été bouleversés intérieurement
abigishwa barahungabanye mu mitima
faire la part des choses
ntibashoboraga kumenya gutandukanya ibintu
ils se sont dispersés
barahunze baratatana
ou encore un Joseph d'Arimathie
Joseph oui Arimathée
auparavant
ibye ntabwo tubibona mbere yaho ngaho waza gusaba umubiri w'umwami ngo agiye kushyingura bakundwa imana ntiyakunze umwami ntiyakunze ko petero hanyuma azavuga ati ngo ni njyewe washyinguye umwami umwami ahantu hose akora ibyo ashaka hagati muri ibyo byose imana yari ifite umugambi wayo yari ifitiye abantu maze araducungura baza ngo mbese byari ngombwa ko gucungurwa kuba mu mpagarara zingana zityo mu ntambara zingana zityo mbese byari ngombwa ko gucungurwa kugenda gutyo mbese turi turi bantu mbese twakwiriye kuba abajyanama b'imana maze igihe kiragera ubwo umwami wacu yabambwaga izuba ririjima burira ku manywa uhereye ku isaha ya gatandatu ibitare birasaduka haba umushyitsi ibintu byose byaranyeganyeje hagati y'ibyo byose niho nimo Imana yakoreye amateka y'agakiza hagati y'ibyari biri kugaragara imbere y'abantu nk'umuvurungano imbere y'Imana yabashije gusohoza ubucunguzi bw'iteka ryose hagati y'ibintu byose bigaragara imbere y'abantu nk'akavuyo ibintu bidafite gahunda Imana irahamagara umugeni kandi izamutegurira kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo inzira z'Imana zitandukanye rwose n'iby'abandi kandi ibitekerezo bye bitandukanye n'ibyacu hano nanone twavuze ibintu bimwe mwene data Branham yabonye ko bitandukanye ko ari ibyangombwa muri uyu mwitozo hano atondekanya ibintu bimwe Imana yakoze hanyuma akavuga ati niwe watanze iyerekwa hashize umwaka akavuga ati tuzajya hariya kubera tuzasubira hariya kubera ibimenyetso birindwi
l'annonce serait deuxième
ko bizavugwa no guhinda kumwe bagukomeye cyane
je marchais le long du chemin
bwa kabiri bwari hari nimugoroba ubwo nagendaga mu nzira maze mbona inzoka nini
mon frère
yari igiye kurya mwene data nuko ngirwa ngo
la puissance
wahawe
de les lier
imbaraga zo kuyiboha no kuboha ubundi bwoko bwose.
C'est aussi lui qui a dit
niwe
ama
petite nanone,
femme aux cheveux gris
wabwiye umugore wanje ufite imisatsi yera hariya wicaye
veiller ce matin là
niwe wankanguye kiriya gitondo muri kiriya cyumba gaze mo mfuruka araza arambwira ati witinya kugira icyo ukora cyari cyo cyose, witinya kujya ahantu, witinya kugira ahantu ujya, witinya kugira icyo uvuga, kuko ubwiza butaneshwa bwa Yesu Kristo, butaneshwa na rimwe bwa Yesu Kristo bubana nawe aho wajya hose. Bakundwa, dufite isezerano ry'uko umwami azabana natwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Ariko ibyo iyo bivuzwe mu buryo bw'umwihariko ubwirwa umuntu ndetse hari mu cyumba yarimo akaba yiyumva ubwe ari wenyine, uwagize bene uwo mwitozo niwe wamenya kugereranya ibiba mu mutima w'umuntu bibayeho. Habamo ubushizi bw'amanga na gihamya ntakuka biva
mujambo
ry'Imana, harimo ubushizi bw'amanga ntakuka, ariko turarengaho tukavuga niba hariho ubushizi bw'amanga na gihamya mujambo ry'Imana, noneho ariko aramutse abimbwiye njyewe ubwanjye nk'uko yabibwiye Mose cyangwa se abandi bantu b'Imana bose, Branham, Paulo, uwariwe wese, niba habaho gihamya kingana gityo ntakuka mu ijambo ry'Imana, none
toute la Bible.
Bibiliya yose
pas la parole de Dieu
n'est-il pas tifata gutye gute mbese si ijambo ry'Imana mbese ntibyanditswe mu mbese byose ntibyahumekewe n'umwuka w'Imana? Mbega uko twari dukwiriye kugira ubushyitsi bw'amanga bukatwinjira ntakuka. Ntabwo
il a dit
nakuka ikatwi
ciel
ikatuzamo uko niko ijambo ry'Imana rivuga ngo umwami yavuze isi n'ijuru bizashira ariko amagambo yanjye ntabwo azashira na hato. Hanyuma epfo haravuga ngo ati hashize amezi nk'atatu nibwo nari mu rusengero nibaza ibi izaba. Ubwo narindi aho niwe washyize mu kiganza cyanjye inkota, hanyuma akavuga ati iyi ni inkota y'umwami. Niwe wambwiye ati nk'uko nabanye na Mose niko nzabana nawe.
Ce registre ici vous pouvez tous le faire pour vous.
Yaba twakomezaga uru rutonde rwose ndetse namwe mwabikora mu rugo vuzwe byose hano ati ngo niwe hashize imyaka 33 nari umusore magaze hariya nk'umu uvuga ubutumwa ukiri muto ku ruzi hashize imyaka 33 inkingi y'umuriro yaramanutse ahagararaho ubwe, maze aravuga ati nk'uko
prédit que Jean-Baptiste à la première venue de Christ
nari naravuze mbere ko Yohana Batiza azabanza kuza, ni nako ubutumwa bwawe buzabanziriza kuza kwanjye mu isi hose. Dushobora gusoma ngo yahoze yahoze, ntabwo ari yahoze, ni nako ari n'uyu munsi. Yesu Kristo uko yahoze ejo niko ari none, ikwahora iteka ryose. Ntabwo twakurikije imigani yahimbwe n'ubwenge, kuko twababwiye imbaraga no kugaruka kwa Yesu Kristo, ariko twakurikiye ijambo ry'Imana ryahanuwe, kandi ijambo ry'Imana rihoraho iteka ryose. Wa mwami umwe niwe wavuganye na Aburahamu na Isaka na Yakobo n'abahanuzi bose na Mose ukageza mu isezerano rishya. Ni wa mwami umwe niwe muri iki gisekuru wa toranije mwene data mukundwa Branham, kandi tumufata nk'uko dufata Paulo, nk'uko dufata Petero, kimwe n'abandi bantu b'Imana. Imana ubwayo yafashe igakoresha kugira ngo ubwayo ivugane n'ubwoko bwayo. Ntabwo dusenga umuntu ntituramye umuntu, ahubwo duha icyubahiro Imana, ariko tukabikora tumenya, tubona ibyo, twemera ibyo yakoze. Imyanzuro yayo yose iteka ni iy'ukuri. Mu gihe cy'intumwa wasengaga, ntawaga asenga Pawulo mu gihe yabaga yizeye ibyo umuntu ari kuvuga. Oya, ahubwo igihe ukoze gutyo, ubikoze aba agaragaje ko yubaha gahunda kandi yubaha umwanzuro.
Donc l'ordre divin
gahunda y'Imana n'umwanzuro w'Imana y'Imana yanzuye. Umuntu ukiri uruhande rw'iby'Imana yavuze muri iki gihe mu buryo bugaragara ibyo yakoranye n'intumwa n'abahanuzi bose. Uwo muntu akwiriye kubwirwa, kumva abwirwa ko yaciye iruhande yayobye iby'Imana ikora. Nta buryo buriho ngo ube utunganye imbere y'Imana mu gihe utemera wowe ubwawe gushyirwa, kwinjizwa muri gahunda y'Imana. Umwami abane natwe kandi aduhe umugisha, adufungure, adukingurire imitima n'amatwi n'amaso byose, kugira ngo tubashe kumva, tubashe kubona, kureba, tubashe gutura, kugendera mu byo Imana yadusezeranije ku bw'iki gihe. Umuhanuzi w'Isezerano rya kera aravuga ati, inzira y'Imana inyura mu miyaga. Ashobora kuba umuyaga, ashobora kuba umuraba, ariko igihe cyose ari inzira y'Imana tuyinyuremo. Ntitukitege yuko abantu bose batwumva, badusobanukirwa. Oya, ahubwo ibintu bizarushaho kuba bibi, harimo kumvwa nabi n'ibindi byose bijyanirana. Ariko igihe cyose Imana izadufasha, tuzagendera mu nzira yayo kugera ku iherezo, kugeza ubwo tuzaba turi hamwe nabo ijambo ry'Imana ryagenewe bose mu bwiza. Kandi dushimira Imana cyane kuba yarohereje abantu nk'abo, ndetse no kuba twarumvise ibyo Imana ivugira muri bo. Umwami arashaka bene abo, ntabwo ishaka abantu ngo bazi byose barusha abandi kumenya ibintu. Uyabwira ashaka abantu bemera guca bugufi munsi y'ikiganza cyayo cy'imbaraga. Uko niko Imana idushirira agakiza kayo, niyo nzira y'Imana ngo idushirira agakiza kayo. Uko dushobora kuyihimbaza, guca bugufi ntabwo iri hano mu ntugu, ahubwo iri mu mutima. Niko byanditswe ngo Imana igirira ubuntu abaca bugufi, kandi igaha umugisha ukora ibi gororotse irwanya abibone ariko ikagirira ubuntu abaca bugufi. Imana iduha umugisha twese ndetse ihe umugisha ubwo bwose wiramya. Nta mahirwe akomeye dufite yo kumva ijambo ry'Imana muri iki gihe ndetse no kwemera kuyoborwa n'iryo jambo rihora iteka ryose. Umwami abane natwe twese, amen.
Louange et merci au Seigneur.
Umwami ashimwe kandi ahimbazwe.
Parole de Dieu
nejejwe n'aya magambo y'Imana yose twashoboye kumva uyu munsi kubw'ubuntu, kandi ndizera yuko tutagomba kuyumva gusa, ahubwo dukwiriye no kuyatekerezaho no kwinira tugakomeza imbere tukumva iby'Imana ishaka kuvuga, iby'Imana ishaka kutubwira, kuko Imana idushakira ineza, irashaka ko twitondera ijambo ryayo n'amabwiriza iduha twebwe bwoko bwe. Turi ubwoko bwe, turi intore ze, nibyo ni koko yaduhaye umucyo. Iyo bitaba bityo ibintu byari kuba ukwiriye ukundi, ariko kuko yazanye umucyo kandi ibyo byampindukiye ibintu bikomeye, nicyo gituma ibyo byasohoye bityo. Ni nayo impamvu bikwiriye gusohora bityo. Ibintu byinshi ahari mu maso y'abantu, ibintu harwo bigaragara ko ari akavuyo, ko ari umuvurungano, ariko mu maso y'Imana ibintu byose birahebuje. Ni umunsi umwami yaremye. Bakundwa bene bashiki banjye, Imana itugiriye gusa ubuntu igafungura ubwenge bwacu tukamenya ibyo iri gukora, bitari ibyo abantu bari gukora, ahubwo ibyo yo iri gukora. Icyo ni cyo cyifuzo cyanjye cy'imbere mu mutima, nibyo nifuza. Imana iduha umugisha, turanezerewe. Umwami akomeze imbere, avugane ikivugane n'abantu ikazana ndetse n'abantu. Ntabwo twebwe twashobora kuzana abantu, nta nubwo tunabyifuza. Icyifuzo cyacu ni uko Imana ariyo yabohereza, kandi bohereje izanategura ibiryo bikwiriye n'ibikenewe byose kubw'ibyo.
Le Seigneur est capable
de tout faire. Twarabibwiwe, Imana ishobora byose, ishoboye gukora byose. Kandi n'icyaba cyose turi mu maboko ye, kandi byose azabidukorera. Izina rye rihimbazwe kubw'ibyo. Kananeho tumuramye, tumusenge, duhaguruke kugira ngo tubikore. Data wo mu ijoro, nanone tugushimiye hamwe kubw'ijambo ryawe rigera ry'igiciro. Tugushimiye ibi bitekerezo by'igiciro byose. Tugushimiye umucyo wazanye mu gihe cyacu. Mwami waratumurikiye, turakuramya. Izina ryawe rihebuje turarihimbaza, ndetse turakwinginga ngo ndetse umurikire n'abandi benshi, agakiza kawe ugahaye n'abandi benshi, by'umwihariko ku bw'iminsi idutegereje, ubwo bene data bacu bazaza, ndetse n'abandi bantu batarabasha kubyumva neza. Mwamugire imbabazi, ufashe, mwamutabare. Turabigusabye Mwami, kandi turakuramya. Uduhe umugisha, kandi uduhane umugisha n'ubwoko bwawe bwose, n'ahantu hose, isi hose, mu bihugu byose, mahanga yose, no mu ndimi zose. Mwami tange ibiruta cyane ibyo twasaba n'ibyo twatekereza. Mwami turashaka rero guhimbaza izina ryawe no kubishyira hejuru, kuko uri Imana ihoraho, uri Imana kuva mu iteka ukageza mu iteka ryose, kuva mubihukageza mubindi mwami nturahinduka ahubwo uko wahoze niko uri mwami wowe ari hamwe na Mose na Aburahamu n'abantu bose uri natwe hamwe natwe muri iki gihe turakuramya mwami iteka wakoraga mu buryo butangaje kandi ukagira inzira zihebuje hamwe n'ubwoko bwawe mwami nubwo hari igihe byagaragaraga nk'aho byose birangiye ariko hanyuma warakomezaga ukimenyekanisha ukigaragaza mu mbaraga ndetse no muri iki gihe cyacu nabwo mwami turagushimiye tuguhimbaje kubw'ibyo mu izina ry'igiciro rya Yesu haleluya haleluya izina ryawe rihabwe icyubahiro amen
amen
amen.